habaru annabo'en. Habaru du'un fuddi dow Adamu e Hawwa, kettindaniɓe ko sheɗan wi'i e dow ko Allah wi'i. Ɓe ganyi ko Allah wi'i, no wonni sumpo hakkunde Allah e yimɓe. Kamɓe goni artuɓe waɗuki hakke, hakke ɗum waddi mayde nder duniyaru. Ɓe nokki haako, ɓe shuddi ɓalli maɓɓe ngam ɓe shudda semtende maɓɓe. Amma Allah jaɓay ko ɓe ngaɗi, ngam non o ɓorniriɓe lare marle. Allah holli na mardi hirsama hakke sudde. Adamu e Hawwa e ngodi ɓiɓɓe ɗiɗo, Kayinu e Habila. Kayinu hokki Allah dokkal daga nder ko remi, Habila bo sakkani Allah marle, shakkiri ƴiƴam. Allah jaɓi shakkiri Habila, amma o jaɓay ndi Kayinu. Ngam ɗume? Ngam Allah yiɗi ɓe andana mardi hirsama ko hakke sudde. Dole ɗum yoɓira e yonki. Kayinu nder lawliru wari Habila, gaɗa ɗon gikkuji yimɓe bonni na seɗɗa. Gaɗa duuɓi ɗuɗɗi ko ɗume warti kalluɗum, sey Allah wi'i wala kewtuɗo alde yonki nder duniyaru. Sey annabi Nuhu e iyalu muɗum tan. Allah wi'i Nuhu o waɗa komiwal mangal. Sherel waɗanki hakke kiita e wara, e wodi lawol go'o ngol Allah yurminanta yimɓe hisnaɓe. Kangol woni komiwal ngaal. Ɓe jali annabi Nuhu, ɓe ngartirimo kaangaɗo naaki, yimɓe anda andita ndiyam yofoyi daga dow, ɗam pusoyi daga leydi. Ndiyam ɗam wari yimɓe fuu e marle fuu, duniyaru heɓi kiita hakke mayru. Annabi Nuhu e iyalu muɗum e marle ɗe o nattini komiwal ngal tan Allah hisni. Sey jamanu annabi Ibrahim wari noddeteɗo goduɗo hoolare. Allah wi'imo o hoshe ɓiɗɗo makko, o sakkama dow hoshere. Ɗum wanni annabi Ibrahim, amma o waɗi ko Allah wi'imo. Nde annabi Ibrahim hoshi ɓiɗɗo muɗum sakkamo dow hoshere Moriya, non tabbitini hoolare muɗum. Amma haade annabi Ibrahim sakkay ɓiɗɗo muɗum, Allah darnimo, hokkimo mardi battudi ɓiɗɗo makko. Mardi ndin warti battudi ɓiɗɗo on, ƴiƴam mardi ndin warti battudi ƴiƴam ɓiɗɗo on. Gaɗa duuɓi 104, Allah lili annabi Musa o ardo ɓiɓɓe Isra'ila ɓe mburto leydi Masar. Fir'auna laamiɗo Masar yiɗa non, ngam non Allah torriri Fir'auna kalluɗum sappo, kalluɗum shakitiɗum. Allah lili mala'ikajo mayde o wara komoye ɓiɗɗo gorko afo nder kongoye wuro. Sayni to yimɓe kirsi karori, moyti ƴiƴam mayri to dammugal gure maɓɓe. To mala'ikajo o yi'i ƴiƴam ɗam, o anditay afo e wuro ngon. Allah rimɗiniɓe ngam shakkiri ndin. Yahudankejo e masarankejo, maccuɗo e dimɗinaɗo, to ɓe ngaɗi ko Allah wi'i ɓe kisay, amma to na non. Nonno annabi Musa wi'i, non ɗum waɗi e nden ɗon jemmare. Bojji nawɗi ummi nder leydi Masar, nder huugure gañuɓe moytana dammuɗe muɗɗen ƴiƴan shakkiri. Gaɗa ɗon annabi Musa hokki yimɓe attawra, tindinɗum no Allah suddirta hakke yimɓe. Gaɗuɗo ko wooɗa waddana ardiɗo diina mardi sakkuki, o yowa juuɗe makko dow hoore mayri, holluki hakke makko e semtende makko njowama dow mardi ndin. Sey ɗum sakka mardi ndin, ƴiƴam mayri rufe, non sudday hakkeji makko. Annabi Dawda e fuu annabo'en tokki attawra ɗum Allah hokki annabi Musa, amma e ɓe ƴama ko'e maɓɓe, ƴiƴam mardi e waaway sudda hakke neɗɗo boo? Ko non e holla ko waɗata yeeso? Dawda waɗi annabaku dow goɗɗo garayɗo, Almasihu laamiɗo. O leñol Dawda laamiɗo, o laamoto e bawɗe, o lestinɗo hoore, o kewɗo yurmeende. O Almasihu o wala hakke, o sheniɗo, o wala ko woɗa, o waɗay ko halli, o torroto, o ware, o warta shakiri kewtundi, o warta shakiri shakitini. Kada dubi dudi dum danyi Yesu, debbo mo anda gorko danyimo to dum nyamnata marle. Ko dube andal be risku fu ngaroi gam be maunina bingengel. O lamido daga lenyol annabi Dauda, ama na o godudo risku o shenido. Be tabbitini wiki kanko woni bondon garaido wato almasihu mo deftere sheninde wadi alkawal warki. Yesu almasihu ekkitini yimbe ngidindira njogo gonga njododo jam i lestinki hore. O shehowo lestindo hore godudo famo i andal. Munafu ki en dina tokkube ko yimbe mbi'i i dow ko Allah wi'i o wonnani be berde. O giddo be galana i lestimbe hore i tuugoɓe i godube hakke. O yamɗitini bahuɓe i wumɓe i godube ginni hama o ummini maybe. O wala wuro o modibbo gilotoɗo i ekkitina wolde Allah. O noddowo yimɓe sho'o to Allah tokkamo boɗɗum. Yesu almasihu noddi Allah nyako am. O holli yimɓe Allah jomu mangu i yiɗiɓe no nyako yiɗiri ɓiɗɗo muɗum. Allah i yiɗi sumpotira i yimɓe bo ɓiɓɓe makko, amma i wodi shaɗɗum. Yimɓe i godi hakke, Allah bo o sheniɗo. Neɗɗo waɗi hakke ɗum fuɗɗiri Adamu. Hakke ɗum sendi yimɓe i Allah. Almasihu i andi hani waɗa lawol wartira yimɓe to Allah. Yahaya gaɗowo baptisma waɗi annabaku dow almasihu wi'i, rakarori Allah ittaindi hakke duniyaru. Yesu woni almasihu shuɓaɗo, shuɓaɗo warta shakkiri mawndi. O meeɗa e waɗuki hakke, o sheniɗo, o wala hakke, o hewti o warta joɓari hakke. Neɗɗo mo waɗa e ko woɗa warti battudi gaɗuɓe ko woɗa. Sheniɗo warti battudi goduɓe hakke. O waɗu noon gam o yoɓa hakke yimɓe fuu non no nyako makko wi'imo. O rimɗiniɓe daga hakkeji maɓɓe. O wartiri sumpo maɓɓe e Allah bo Adamu wonnuno. Sumpo e Allah woɗugo. Yesu almasihu maayi dow gafangal na gam yahudanko'en ko romanko'en, amma gam non Allah siri gam keɓen kisdam. Yesu yari torra mayde i shemtini ɗum gam hebbina ko annabo en bindi. O warte karori Allah ittaindi hakke duniyaru fuu, hakke am e hakke maɗa. Amma o daraki ɗon tan balɗe tati gaɗa o warama, Allah umminimo daga mayde. Nonno o waɗirani koliɓe mo alkawal, to ɓe maayi ɓe ummoto ɓe joɗodo e makko ha abada. Gaɗa ɗum Yesu waɗani lilaɓe makko alkawal wiki o wartay. Amma gi'el sharel o wartay o laamiɗo e kiitotoɗo. Almasihu o dokkal Allah gam yimɓe, gam to yimɓe mayda e hakke shendira e Allah mo yidde. Amma dole ɓe kolo Yesu almasihu maayi gam hakke maɓɓe jaafe, ɓe shumpotira e Allah. Ɗum ɗum shahu Allah. Amma dole jaɓa ga'al dokkal an e hoore maɗa.